Genius Empire. Lwaki walwawo okunfuna? Lwaki walwawo okundaba? Bino eby'omukwano nze nalina bitanga binzonza binzinganga nenkata. Naye gwe tolinga bali abalala abanzanyisanga bafuna gazaala. Gano amapenzi gange njaga kuwa kubanga baby oli mwovu ku balala. Sikyanoonya, sikyadaga, sikyalonja, cause I have you in my life. Eno na yange nawe amalala tuwewale. Eno na jimpe nawe amalala tuwewale. Eno na yange nawe amalala tuwewale. Eno na jimpe nawe amalala tuwewale. Kale oli wanjawulo ne mukunyirira okirako ne kiwonjolo jagala lumu nkutaleko ennama wajolo siti wange kugulile na kukikoko wobatoyenda kutalekoyo ebudondo kikwano kyange kusikira kunikumaido.